Money, this is power of money. Yeah. Money, 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 money. Beba na mavu matone ubav Ila kumbuka no money no love hey. Kitanda nivunya chaga jifanye som vivu oh, oh. Ila kumbuka no money no love hey, yeah. No money no love Nataka nwape makavu Hata uwe na wivu vipi ukiwa una pesa watamvua kwa nyao Kuwa msikivu Pisikaleta kimaneno Anataka mtonyo No hawe mtuli Ukiwa na mapene Utapata wembamba na wanene Utawadogo dogo na wajane Utapata wachina wajapane No money no love Yeah No money no love Yeah 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 Madogo migodi imetema Squeeze wanaongwa paka maji mama No money no love Squeeze mke wako anachukuliwa Na unapewa pesa na unatulia Na ndio kwanza unakuwa chawa Eti boss tajiri auna baya Boya masela hey. Squeeze pila hela so msela we hey. Tutapulwa paka na maboya hey. Tutauwa tutakwenda jela hey. Masela I'm sick of Pisikaleta kimaneno Anataka mtonyo